Foreign Service Institute, Shinyanja Basic Course, Unit 60, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Uli mwezi wa August, nyengwe makala ya bwino. Uli mwezi wa August, nyengwe makala ya bwino. Uli mwezi wa August, nyengwe makala ya bwino. Uli mwezi wa August, nyengwe imakala ya bwino. Mwezi wa August, ndi mwezi wotentha. 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 Kumayamba kutentha kwambiri. Kumayamba kutentha kwambiri. 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 Ndi 2D. Andu sayenda pansi opanda nsapato. 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 Amaenda bwanji. Amaenda bwanji. Nangandu opanda nsapato amaenda bwanji. Nangandu opanda nsapato amaenda bwanji. Chifukwa kuli anthu ambiri opanda nsapato. Chifukwa kuli anthu ambiri opanda nsapato. Anthu amavala nsapato za tenesi. Anthu amavala nsapato za tenesi. Nanga mumachita chiyani nthawi imeneyo? Nanga mumachita chiyani nthawi imeneyo? Munali kugwira ntchito ya mtundu wanji? Munali kugwira ntchito ya mtundu wanji? Anthu ayamba kulima minda. Anthu ayamba kulima minda. Amayamba kutentha mitengo. Amayamba kutentha mitengo. Ena amadula mitengo. Ena amadula mitengo. Oh, zikomo kwambiri. Oh, zikomo kwambiri.
Dialogue for fluency.
Kuli mwezi wa August, nyengo imakhala yabwino. Mwezi wa August ndi mwezi wotentha. Kumayamba kutentha. Kwambiri. Ndi 2D. Andu sayenda pansi opanda nsapato. Nanga anthu opanda nsapato amaenda bwanji? Chifukwa kuli anthu ambiri opanda nsapato. Anthu amavala nsapato za tenesi. Nanga mumachita chiyani nthawi imeneyo? Munali kugwira ntchito ya mtundu wanji? Anthu ayamba kulima minda. Amayamba kutentha mitengo. Ena amadula mitengo. Oh, zikomo kwambiri.
Supplementary vocabulary having to do with weather.
Mitambo ya mvula. Mitambo ya mvula. Mitambo. Mitambo. Mpepo. Mpepo. Mkungu. Mkungu. Mpezi. Mpezi. Kugunta mpepo. Kugunta mpepo. Kujira bingu. Kujira bingu. Kinyezi. Kinyezi. Mkunto. Mkunto. Kukata. Kukata.
The following is exercise material having to do with the climate of Washington, D.C.
Mwezi wa Juni ndi mwezi wozizira ku Malawi. Washington mwezi uu si wozizira. Nyengo ya Juni ndi yabwino kwambiri. Mwezi wa August nyengo imakhala yotentha. Mwezi uu ndiwo mwezi wotentha kopambana yonse. Ku Malawi nso mwezi wa August umatentha kwambiri. Mwezi wa October ukafika nyengo imayamba kuzizira pang'ono. Mwezi wa mvula ndi uti. Mvula imagwa mu mwezi wa April kupambana. Nyengo imayamba kutentha mwezi umenewo.
Further practice material having to do with the climate of Dar es Salaam.
Nyengo ya ku Dar es Salaam pa mwezi wa September si yabwino. Kumatentha kwambiri. Ndiponso kumakhala chinyezi kwambiri. Nthawi imeneyo ndi nthawi imene uko kumatentha kupambana nthawi zina. Mvula ingathe kugwa nthawi iliyonse. Mwezi wa November sikutentha kotere ngati mwezi wa September. Kumakhalabe chinyezi. Koma sikutentha kwambiri. Nthawi imeneyi zipatso zimayamba kuchuluka chifukwa cha mvula. Mwezi wa January kumatenthabe koma kuli mvula.
End of Unit 60. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 61, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Ndimafuna kugula chimanga. Ndimafuna kugula chimanga. Mumagulitsa bwanji. Mumagulitsa bwanji. Tango bwerani muone bambo. Tango bwerani muone bambo. Mbale yache ya ikulu, tango bwerani muone bambo. Mbale yache ya ikulu, tango bwerani muone bambo. Mbale iyi kobidi limozi. Mbale iyi kobidi limozi. Kobili limozi mbale ya ikulu iyi. Kobili limozi mbale ya ikulu iyi. Mbale imozi kobili limozi. Mbale imozi kobili limozi. Nanga ndikafuna kugula mbale zitatu. Nanga ndikafuna kugula mbale zitatu. Mbale zitatu, makobili atatu. Mbale zitatu, makobili atatu. Chimanga changa ndi chabwino kwambiri. Chimanga changa ndi chabwino kwambiri. Onani, chachikulu chikulu. Onani, chachikulu chikulu. Onani icho, chachingono chingono, chantu ena. Onani icho, chachingono chingono, chantu ena. Koma amwenye, sama gulisa choncho. Koma amwenye, sama gulisa choncho. Ama gulisa mbale ziwiri kwa bili limozi. Ama gulisa mbale ziwiri kwa bili limozi. Ndiye mbale zitatu mahubiri awiri. Ndiye mbale zitatu mahubiri awiri. Oh, chimanga chaji joipa. Oh, chimanga chaji joipa.
Dialogue for fluency.
Ndimafuna kugula chimanga. Mumakulisa bwanji? Oh, mbale yachi yaikulu. Tangu bwerani muone bambo. Mbale hii kobili limozi. Kobili limozi mbale yaikulu hii. Mbale imozi kobili limozi. Nanga nikafuna kugula mbale zitatu. Mbale zitatu makobili atatu. Chimanga changa ndi chabwino kwambiri. Onani, chachikulu chikulu. Onani icho, chachingono chingono chantu ena. Koma amwenye sama gulisa choncho. Ama gulisa mbale ziwiri kobili limozi. Ndiye mbale zitatu mahubiri awiri. Oh, chimanga chaje joipa.
Exercise 61A1. The goal is facility in using the pricing formula.
Mbale imozi kobili limozi. Mbale ziwiri makobili awiri.
Now, single words will be given as cues, and the entire sentences should be given after the cues.
Zila. Mazira awiri makobili awiri. Tatu. Mazira atatu, makobili atatu. Ndalama. Mazira atatu, ndalama zitatu. Chipewa. Zipewa zitatu, ndalama zitatu. Mpila. Mipira itatu, ndalama zitatu. Chintu. Chintu jimozi, ndalama imozi. Zila. Zila limozi, ndalama imozi. Kobiri. Zila limozi, kobiri limozi. Mbale. Mbale imozi, kobiri limozi.
Notice that the fifth from the last line was omitted in the recording of this exercise. Exercise 61A2. The goal is becoming accustomed to the reversibility feature of the pricing formula. First, column 1 as cue, column 2 as response.
Mbale imozi, kobili limozi. Kobili limozi, mbale imozi. Mbale imodzi, kobidi limodzi. Kobidi limodzi, mbale imodzi. Mazira atatu, makobidi atatu. Makobidi atatu, mazira atatu. Mbalei, makobidi atatu. Makobidi atatu, mbalei. Muntu mmodzi, ndalama imodzi. Ndalama imodzi, muntu mmodzi. Kobidi limodzi, zira limodzi. Zira limodzi, kobidi limodzi. Makobidi atatu, zira limodzi. Zira limodzi, makobidi atatu. Nsomba imodzi, ndalama ziwili. Ndalama ziwili, nsomba imodzi. Ndalama ziwili, mbale imodzi. Mbale imodzi, ndalama ziwili.
Now column 2 as the cue and column 1 as the response.
Kobidi limodzi, mbale imodzi. Mbale imodzi, kobidi limodzi. Makobidi atatu, mazira atatu. Mazira atatu, makobidi atatu. Ndalama imodzi, muntu mmodzi. Muntu mmodzi, ndalama imodzi. Zira limodzi, makobidi atatu. Makobidi atatu, zira limodzi. Mbale imodzi, ndalama ziwili. Ndalama ziwili, mbale imodzi.
Exercise 61A3. The goal is agility in mental arithmetic connected with pricing. In this exercise, the response in each line is twice the cue.
Mbale imodzi, kobidi limodzi. Mbale ziwiri, makobidi awiri. Mbale imodzi, kobidi limodzi. Mbale ziwiri, makobidi awiri. Mbale imodzi, makobidi awiri. Mbale ziwiri, makobidi anayi. Mbale imodzi, makobidi atatu. Mbale ziwiri, makobidi asanu ndi limodzi. Mbale imodzi, makobidi asanu ndi limodzi. Mbale ziwiri, ndalama imodzi. Mbale imodzi, makobidi asanu ndi awiri. Mbale ziwiri, ndalama imodzi. Ndi makobidi awiri. Mbale imodzi, makobidi asanu ndi anayi. Mbale ziwiri, lupia, ndi makobidi asanu ndi limodzi. Mbale imodzi, ndalama imodzi. Mbale ziwiri, ndalama ziwiri. Mbale imodzi, lupia, ndi makobidi asanu ndi anayi. Mbale ziwiri, ndalama zitatu, ndi makobidi asanu ndi limodzi.
Exercise 61B1. The goal is facility in use of concords with reduplicated adjectives that take a double concordial prefix.
chimanga. Chimanga china ndi chachikulu chikulu. Chinanso ndi chaching'ono ching'ono. Chimanga. Chimanga china ndi chachikulu chikulu. Chinanso ndi chaching'ono ching'ono. Nsomba. Nsomba zina ndi zazikulu zikulu. Zinanso ndi zazing'ono zing'ono. Milato. Milato ina ndi yayikulu ikulu. Inanso ndi yaing'ono ing'ono. Ana. Ana ena ndi akulu akulu. Enanso ndi ang'ono ang'ono. Makasu. Makasu ena ndi akulu akulu. Enanso ndi ang'ono ang'ono. Tali. Anaena ndi atali atali. Enanso ndi afupi afupi. Njira. Njira zina ndi zazitali zitali. Zinanso ndi zazifupi zifupi. Miseu. Miseu ina ndi yaitali itali. Inanso ndi yaifupi ifupi.
Exercise 61X1. The goal is using two different forms of the verb ipa, to be or become bad.
Chimanga. Chimanga ichi chikuipa. Kuno kuli chimanga choipa chambiri. Chimanga. Chimanga ichi chikuipa. Kuno kuli chimanga choipa chambiri. Zila. Zila ili likuipa. Kuno kuli mazira oipa ambiri. Nyama. Nyama iyi ikuipa. Kuno kuli nyama yoipa yambiri. Nsomba. Nsomba iyi ikuipa. Kuno kuli nsomba zoipa zambiri.
End of unit 61. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 62, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Nzama. Nzama izi ndi zabwino kodi bambo. Nzama izi ndi zabwino kodi bambo. Ndi zabwino kwambiri. Ndi zabwino kwambiri. Mugulitsa mbale makubira angati. Mugulitsa mbale makubiri angati. Mbale kobiri limodzi. Mbale kobiri limodzi. Oh, ine ndikufunako za 6 shilling. Oh, ine ndikufunako za 6 shilling. Za 6 shilling. Za 6 shilling. Inde bambo. Inde bambo. Chabwino ndikupatsani. Chabwino ndikupatsani. Oh, zoma kwambiri. Oh, zikoma kwambiri.
Dialogue for fluency.
Nzama izi ndizabwino kodi bambo. Ndizabwino kwambiri. Muma kulitsa mbale makubiri angati. Mbale kobidi limodzi. Ine ndikufuna ako za 6 shillings. Za 6 shillings. Yende bambo. Chabwino ndikupatsani. Oh, zikoma kwambiri.
Extra vocabulary having to do with foodstuffs.
Nzama. Nzama. Zira. Zira. Mpunga. Mpunga. Mchele. Mchele. Nzimbe. Nzimbe. Mteza. Mteza. Tochi. Tochi. Nyemba. Nyemba. Zivwende. Zivwende. Kabichi. Kabichi. Chinangwa. Chinangwa. Anyezi. Anyezi. Ufa. Ufa. Zibatso. Zibatso. Suga. Suga. Mango. Mango. Lalanje. Lalanje. Ndimu. Ndimu. Mkate. Mkate. Mowa. Mowa. Njuchi. Njuchi. Mbatata. Mbatata. Nsima. Nsima.
Supplementary vocabulary having to do with foodstuffs. The word will first be given by itself and then followed by a demonstrative.
Nzama. Nzama izi. Mazira. Mazira awa. Mpunga. Mpunga uu. Mchele. Mchele uu. Nzimbe. Nzimbe izi. Mteza. Mteza uu. Ntochi. Ntochi izi. Nyemba. Nyemba izi. Zivwende. Zivwende izi. Kabichi. Kabichi uyu. Chinangwa. Chinangwa ichi. Anyezi. Anyezi uyu. Ufa. Ufa uyu. Zibatso. Zibatso izi. Suga. Suga uyu. Mango. Mango awa. Malalanje. Malalanje awa. Mandimu. Mandimu awa. Mukate. Mukate uwu. Mowa. Mowa uwu. Njuchi. Njuchi izi. Mbatata. Mbatata iyi. Nsima. Nsima iyi.
Exercise 62 V1. The goal is getting accustomed to using the words of the vocabulary list with their proper concordial prefixes.
Nzama. Dibatse ni nzama. Nzama zata. Nzama. Dibatse ni nzama. Nzama zata. Nyama. Dibatse ni nyama. Nyama yata. Zila. Dibatse ni zila. Mazira ata. Mazira. Dibatse ni mazira. Mazira ata. Mpunga. Dibatse ni mpunga. Mpunga wata. Mchere. Dibatse ni mchere. Mchere wata. Tochi. Dibatse ni tochi. Tochi zata. Nsima. Dibatse ni nsima. Nsima yata. Mteza. Dibatse ni mteza. Mteza wata.
Exercise 62 V1 again, this time followed by Yabwino, Zabwino, and so forth.
Nzama. Nzama Zabwino. Nyama. Nyama Yabwino. Mazira. Mazira Abwino. Mpunga. Mpunga wabwino. Mchere. Mchere wabwino. Tochi. Tochi zabwino. Nsima. Nsima yabwino. Mteza. Mteza wabwino.
Exercise 62 V2. The goal is further practice in using new nouns with their proper concords.
Nzama. Ndigure nzama zanji. Mugure nzama zili zonse. Nzama. Ndigure nzama zanji. Mugure nzama zili zonse. Ufa. Ndigure ufa wanji. Mugure ufa uli wonse. Mpunga. Ndigure mpunga wanji. Mugure mpunga uli wonse. Nzimbe. Ndigure zimbe zanji. Mugure nzimbe iri yonse. anyezi. Ndigure anyezi wanji. Mugure anyezi aliense. Zibato. Ndigure zibato zanji. Mugure zibato ziri zonse. Zivwende. Ndigure zivwende zanji. Mugure zivwende ziri zonse. Nyama. Ndigure nyama yanji. Mugure nyama iri yonse. Kinangwa. Ndigure kinangwa yanji. Mugure kinangwa jiri yonse. Ndiwo. Ndigure ndiwo zanji. Mugure ndiwo ziri zonse. Nyemba. Ndigure nyemba zanji. Mugure nyemba ziri zonse. Mchere. Ndigure mchere wanji. Mugure mchere uri wonse. Mteza. Ndigure mteza wanji. Mugure mteza uri wonse. Malalanje. Ndigure malalanje anji. Mugure malalanje ali wonse.
Exercise 62V3. The goal is further use of new nouns with proper concords.
Nzama. Nzama mumagulitsa makobiri angati. Zazikulu timagulitsa kobiri limodzi pambale. Nzama. Nzama mumagulitsa makobiri angati. Zazikulu timagulitsa kobiri limodzi pambale. Mazira. Mazira mumagulitsa makobiri angati. Akulu timawagulitsa makobiri awiri dzira limodzi. Mbatata. Mbatata mumagulitsa makobiri angati. Yaikulu timaigulitsa kobidi imodzi. Yaikulu timaigulitsa kobidi. Anyezi. Anyezi mumagulitsa bwanji. Timagulitsa atatu kobidi limodzi. Mteza. Mteza mumagulitsa makobiri angati. Timagulitsa kobidi limodzi. Mbale imodzi. Zivwende. Zivwende mumagulitsa bwanji. Timagulitsa shirini imodzi chivwende chimodzi.
End of unit 62. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 63. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Matimati awa abwino kwambiri. Matimati awa abwino kwambiri. Kodi mumalima kuti? Kodi mumalima kuti? Amenewa amalima kujeni kumwanza. Amenewa amalima kujeni kumwanza. Kumwanza? Kumwanza. Kuli marimati ambiri. Kuli marimati ambiri. Akulu ndiponso akupsa. Akulu ndiponso akupsa. Mumarenga pa galimoto kapena pa basi. Mumarenga pa galimoto kapena pa basi. Timarenga pa galimoto. Timarenga pa galimoto. Sama vunda amenewa. Sama vunda amenewa. Iyai sama vunda. Iyai sama vunda. Muguri sabwanji. Muguri sabwanji. Tima gulisa atatu kopiti limozi. Tima gulisa atatu kopiti limozi. Ndibase na sixpence. Ndibase na sixpence.
Dialogue for fluency.
Marimati awa abwino kwambiri. Kodi mumalima kuti? Amenewa amalima kujene kumwanza. Kumwanza? Kuli marimati ambiri. Akulu ndiponso akupsa. Mumarenga pa galimoto kapena pa basi? Timarenga pa galimoto. Sama vunda amenewa? Iyai sama vunda. Mugulisa bwanji? Timagulisa atatu kopiti limodzi. Ndipatse na sixpence.
Exercise 63-1. The goal is further practice in mental arithmetic using pounds, shillings, and pence. In this exercise, the amount of money which is stated in the third line of each group is half of the amount which is mentioned in the first line.
Ndiri ndi ndalama imodzi. Ndipatseni matimati. Ndipatseni matimati a sixpence. Ndiri ndi ndalama imodzi. Ndipatseni matimati. Ndipatseni matimati a sixpence. Ndiri ndi ndalama imodzi. Ndipatseni nzama. Ndipatseni za sixpence. Ndiri ndi ndalama imodzi ndi maubira asanu ndiri imodzi. Ndipatseni nzama. Ndipatseni nzama za makobidi asanu ndi anayi.
Exercise 63.2. The goal is practice in using words that are useful in describing fruits and vegetables.
Matimati. Marimari awa ndi abwino. Si oipa. Ndi ovunda. Iyai sana vunde. Ndi akupsa.
End of unit 63.